leta moja utaelewa tu.
This is my story, everybody listen to my story. Allow me to say yeah, yeah, my story. My story, my story, our story. Before I die, this is my story. Everybody listen to my story. Allow me to say yeah, yeah, my story. My story, my story, our story.
Tangu mimi mtoto nilikuwa na ndoto kuishi kitajiri kama rich maboko, nizidi wakilisha kwenye game kademako, tena kwa mapenzi liniweka tumbo joto. Facebook, Twitter kila mara miandoko, tarabu nayo nayo sisi ndo vigogo. Siku wikifika kujirusha tamashani, Sandra Natasha kila dem shikaji. Mwanzo niliona ni bora kumficha, wazazi familia walianza kufikicha. Moyoni nilimpenda na yakaja kanitenda, Sofia nilimpenda siku dhana ta ondoka. Moyoni nilipenda na yakaja kanitenga, Sofia nilipenda siku dana taondoka. Everybody listen to my story, allow me to say yeah, yeah, my story.
Before I die, this is my story. Everybody listen to my story. Allow me to say yeah, yeah, my story. My story, my story, our story. Before I die, this is my story. Everybody listen to my story. Allow me to say yeah, yeah, my story. My story, my story, our story.
Mama lipo agane, baba akaoma. Maisha kwangu utadhani na tohoa. Madha kambo alinifanya kama ngoa. Kazi kama punda nilishindwa kupuuzwa. Ashamu kunywa dadi, hawezi kunijali. Chochote mwambio dadi anaona ni utani. Mwanzo kuzaliwa niliona ni ajali. Maisha mama kambo mwanza likuwa ni asali. Baada ya mwaka moja kageuka kuwa makali. Kila asubuhi likuwa ni sarakasi. Nami sikuchoka kumuomba Rabana. Nilijua siku moja ombi langu litafika. Nami sikuchoka kumuomba Rabana. Nilijua siku moja ombi langu litafika.
La 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 la.
Kristo bina wambia.
It's story time. It's story time, story time, story time. Mini Shakespeare, mini Shakespeare. Weni kusikia. Weni kusikia. It's story time, story time, story time.
Story time, story time.
Before I die, this is my story. Everybody listen to my story. Allow me to say yeah, yeah, my story. My story, my story, our story. Before I die, this is my story. Everybody listen to my story. Allow me to say yeah, yeah, my story. My story, my story, our story.
Mungu baba alinitoa mbali sana sana. Akaniweka kwenye height yangu. Na mimi nina story, so mini storyteller. Si ya mse mwingine bali ni yangu msela. Hii ni kwa mafans kama Nicole na Stella. Sija sahau Britney Norin na Ben Bella. Siku mob nilikuwaga down to earth. Siku friend anybody but my Lord God. Lenga stress Mustafa akasema ivo. Pray hard ilikuwa duty all the time. Nilizunguka zunguka nikatafuta tafuta. Nikingoja ile siku nitawai wai wai. Nilianza na kandanda nikatangaza tangaza. Hivi sasa cheki mili nibona ima ima. I'm better than most, I'm hotter than hot. So let me big you up for the Lord, you are great. So before I die, that is my story, my story, my story. I'm better than most, I'm hotter than hot. So let me big you up for the Lord, you are great. So before I die, that is my story, my story, my story, my story. Yeah, I'm Odina, yeah.
This is my story. Everybody listen to my story. Allow me to say yeah, yeah, my story. My story, my story, our story. Before I die, this is my story. Everybody listen to my story. Allow me to say yeah, yeah, my story. My story, my story, our story.
Ha, hino ni kwenu wadhi. Amodi na jamaa, amodi na bala. Dogo B, Chris Obi na Vicky B. Yeah.